par rapport à la période hivernale, nous avons fréquemment
le nyawuji guddi na yuri sanne ga en hono rir dogoru doiru durma e ko nande mudu min taki arad yoga yimbe jogi be nyaw bubbon e kanyo dun sifa nyaw chawde lolirde varicelle be nyaw o buri fuf nangude woni suka be yawtal dubi joyi e rewbe choyibe e kanyo dun nayabe yimbe garobe chuudi doktoro sabe nyaw pali buru hewde wattu ndungu ana wodi dun gede sembinoje dido nyawuji di e mesalo neddo sawi do nyaw bubbon ngi nyaw goddo dun woni e terda mudu denno dum beedan satinde sifa nyaw mako o beeda dun hoyfude beedaade ido telaji ina wodi chadele nyamduuji fewde sukabe yogabe denno sifa nyaw beedo kay na hulbini sanne golle minen dootoran be hewan sanne wattu ndungu sabbe adadu yibele garobe be soote fa den nay sato e misalo famdi fuf yewtanguuji temedidi kala liwru bangal sifa gulirde nay kay wattu to booji di adadu mudum na wawyaade fa gunyaaji nay lenetebe su dootor dun be dan hewde wattu to booji di lenetebe cu dootor na wawi yottaade sato fa temedde nay yimbe le liwru tawane wattuuji guddi dum yottata fay sapo yimbe bangal dabreji sakugol nyawuji di to rewbe cuuybe fesagol min galantabe dum lato sababu haybude cellal mabbe an hani be an handun be teddina sanne safareji di hulitaabe bama ido wattuuji di dun minen kinno ko wiyete chimio prevention cps kayu fewde sukabe jogi bakuni lebbi tati e dubi joyi wattu ndungu di do safareji di totese e kanyen nawturgol rakille ciwaado bangi goddo dun an hani sarabe ngatan hakillo jammeji daridi e le galleji di dum do fufu lato sababu buutude golleji amen e hadde sarabe dun innade am saddaaji kewdi
les parents auront moins de dépenses aussi.